Militariga Nigeria ayaa sheegay inay dileen in ka badan 200 maleeshiyaadka Islaamiyiinta ee Boko Haram iyo Daacishta Galbeedka Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo ISWAP. Labadii toddobaad ee u dambeeyay ayaa kooxdan dagaal lagu hayay afhayeenka militariga Nigeria ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen sidoo kale 3 gabdhood oo ka mid ah gabdhihii Chibok ee iskuulka ay ka soo afduubeen maleeshiyaadkan ayna haysteen tan iyo sanadkii 2014. Timothy Obiezo ayaa warbixintan magaalada Abuja kusoo dirtay. Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa.
Mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca Nigeria ayaa ku dhawaaqay arrintan Khamiistii mar ay warbixin ay ka dhiibayeen dhinaca amniga iyagoo ku sugan magaalada Abuja. Afhayeenka wasaaradda difaaca Muuse Danmadaami ayaa sheegay in ciidamada militarigu ay qaadeen duqeyn dhinaca cirka ah iyo weerar dhulka ah oo wada socda, ayna ku qaadeen deegaanka Hadariin Kiya intii u dhexeysay 25-kii bishiina dhaaftay ee Agoost ilaa iyo 8-dii bishan Sebtembar. Waxaa kale oo uu sheegay in bilowgii howlgalkan ay ciidamadu weerareen maleeshiyaadkan oo ku sugnaa xaafada ku yaala gobollada Borno iyo Yobe, iyagoo ku dilay 12 maleeshiya ah. Sidoo kalena waxay ciidamadu soo xireen 14 ka mid ah dagaalyahanada, iyagoo soo badbaadiyey 22 qof oo ay afduub u haysteen kooxdan, waxaana ka mid ahaa 3 ka mid ah gabdhihii loo yaqaanay Jibok oo ay Boko Haram afduubatay sanadkii 2014, kuwaasoo ahaa iskuuley. Danmadaami ayaa sheegay in ciidamadu ay guulo ka gaareen dagaal ay ku qaadeen degmada Bama ee gobolka Borno Sebtembar 3-deedii, kaasoo isaguna isugu jiray cirka dhul, waxaana cagta lagu mariyay buu yiri goobo ay ku dhuuman jireen kooxda Boko Haram iyo kooxda ISIS.
Feedback from various sources revealed that over 200 terrorists were neutralized.
Xog aan ka helnay ilo kala duwan ayaa muujinaysa in in ka badan 200 oo argagixiso ah la dilay, kuwaas oo ay ku jiraan 5 hoggaamiye oo caan ah. Meelo u gaar ah ayaa la duqeeyay. Duqeymo xagga cirka ah ayaa lagu dilay tiro badan oo ka mid ah kooxaha nabadiidka ah, iyadoo kuwa dhulkuna ay sifeeyeen argagixisada baxsadka ah.
Danmadaami ayaa sheegay in 556 qof ay isku soo dhiibeen ciidamada militariga, kaasoo ay ku jiraan 15 rag qaangaar ah, 489 dumar ah iyo 252 caruur ah. Afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in sidoo kale ay soo qabteen bambooyin qoryaha AK-47 iyo rasaas badan. Nigeria ayaa la hardamaysay muddaba kooxaha xagjirka ah ee dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2009, markaasoo 10,000 oo qof ay dagaaladaasi ku dhinteen. Waxaa kaloo dowladdu la hardamaysaa kooxo kale oo burcad ah, kuwaasoo dadka afduubta lacagana ka qaado, una badan dhinaca waqooyi galbeed iyo gobolka Bartamaha. Kabiiro Aadam waxa uu ka tirsan yahay kooxda Beacon ee ka faallota arrimaha amniga. Waxa uu ka waramayaa sida weerarkan ay militarigu qaadeen uu saameyn u leeyahay.
Last few months we've seen an increase in both declarance and interdiction operations by the Nigerian security.
Bilihii la soo dhaafay waxaan aragnay kororka howlgallada nadiifinta iyo kahortaga ah ee ay wadaan howlwadeennada amniga Nigeria, taas oo ah dharbaaxo weyn oo ku timid awoodda iyo hufnaanta weerarada ay fuliyeen kuwa aan dawliga ahayn. Horumar ayaa laga sameeyay arrinka.
Qabiir kale oo dhinaca amniga oo lagu magacaabo Patrick Agmambu ayaa sheegay in militariga laga rabo in ay culayska sii wadaan iyo weerarada.
Waa war farxad leh. Ammaan ayaan siinaynaa hay-adaha amniga, laakiin waxaan rabaa inaan ku booriyo inay sii wadaan, sababtoo ah inta aad guusha u dabaaldegayso, dambiilayaashu waxay isku dayayaan inay la yimaadaan siyaabo kale.
Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa si weyn loogu eedeeyaa inay ka gaabiyaan in ay maareeyaan amniga, balse Khamiistii madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa u soo jeediyay shacabka in ay aaminaan awoodda ciidamadooda amniga si ay u soo celiyaan nabad waarta iyo xasilooni dalkaasi guud ahaan.